We can fall in love again. I wanna do it all again.
King Sagwa, King Sagwa.
So Disaw,
So Disaw.
Just another track,
just another track.
You know how we do, right?
You know how we do, right?
Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda,
siku zaenda.
Siede si amaba musiama, siede falaba mufala. No tempo que te larga, si no te obari te mamá bufre toca. Si, ya no me quedo para dormir, baby. Más quiere que si yo amo ya fue, tan voy a volar. No solo versificaba
amor. Come on my knees, baby please. Pues ya ni maliza, take it easy. Girl, you got me missing your body. I hope you ain't kissing nobody.
Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda.
Siede si amaba musiama, siede falaba mufala. No tempo que te larga, si no te peito ten sentimiento pra andar. Si, ya no me quedo pra dormir, baby. Mas quiere que si yo amo ya fue, no voy a volver. No solo versifico a volver.
Mapenzi ya dati ya shatu bana, na harufu ya muziki shatu zingira. Si quicki siringi dondosa, oh yeah baby come closer.
Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda.
Fall in love again, I wanna do it all again. Dance with you.
Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda.
Come on my knees, baby please. Push on my knees, take it easy. Girl, you got me missing nobody. I hope you ain't kissing nobody.
Yeah.
No, na 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 na.
Siku zaenda.
Siku zaenda.